akizingua sana anaenda raundi tano. Oya 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 we wake yaliyo moyamo sauna kaje zinza na we aweze mapambano. Nyota tano, mzuri kimuonekano. Maandamano, kitokea mfarakano. Baby amenipa city, producer kanipa biti. Yeni muziki, na kwa kina toa iti. Oh yeah. Ni nae, muamini ni yeye.
Ni nae, muamini ni yeye.
Atuwa chani labda mkapige ndele.
Atuwa chani labda mkapige ndele.
Wangu mfiki, so kwa uzuri siyo kwa to umfiki. Oya we, baby wangu mfiki, so kwa uzuri so kwa do umfiki.
Ay, nishike wampi, nishike hapo hapo. Akinama, akinuka, nishike ta. Ay, nishike wampi, nishike hapo hapo. Akinama, akinuka, nishike ta 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 ta.
Mwanzo ulikuwa mtego ule, sasa wamenasa. Makomando.